makoko tangaza mawazo yako ni mema sana umetukuka sana tunashanti nivivia wale tunaoelewa ukubali mioyo yetu Bwana weni Mungu wa ajabu sana. Let's go.